Coconuts again. Yeah. Oh, yeah. Oh, yo, Mubanji. Amazima yegwe asinga. Yeah. Oh, yo, Mubanji. Amazima yegwe asinga. Oh, yo, Mubanji. Amazima yegwe asinga. Asinga. Olio mumu wanji, amazima yegwe asinga. Abasinga bagala sente, abalala bagala bugaka, abalala bagala barunji, njagala gwe. Nafe twagala sente, era twagala barunji, twagala bayonjo, goyagala nze. Abasinga bagala sente, abalala bagala bugaka, abalala bagala barunji, njagala gwe. Nafe twagala sente, era twagala barunji, abalala twagala bayonjo, goyagala nze. Wanjagala, nakwagala, tweyagala, baby. Jagala kwe, baby. Olio mumu banji, amazima yegwe asinga. Olio mumu banji, amazima yegwe asinga. Olio mumu banji. Amazima yegwe asinga, asinga. Olio mumu banji, amazima yegwe asinga. Abasinga bagala sente, abalala bagala bugaka, abalala bagala barunji, nze njagala gwe. Nafe twagala sente, era twagala barunji, twagala bayonjo, goyagala nze. Abasinga bagala sente, abalala bagala bugaka, abalala bagala barunji, njagala gwe. Nafe twagala sente, era twagala barunji, abalala twagala bayonjo, goyagala nze. Wanjagala, nakwagala, tweyagala, baby. Jagala kwe, jagala kwe, baby. Olio mumu banji, jagala kwe, jagala kwe.